zlatestmusic.com.
Mwaka bone lava social media ni mwako mboni. Mwashuta no ni machoncholi. Hakana brown ya skongolis. Pepe kiokele ni kudesire. Wena wata ipie kone visa blo na ipulaya. Making it clearer. Hawana diyo diara. Pepe limite oyu. Azinoli papali. Nikatavela kukushimba katalina. Nikaipe shwila matalina. Limite oyu, azinoli papali. Nikatawe la gulikambe na kuina. Nikaipishwe la matalina.
The rap daddy uwo kumumona mwivanga mchima sutu. Yazo kwa mbo wela njimu tulole sutu. Waku undo ukwapu nyima ye ni ukalu. Ababeka kuwa muna kutulo futu. Katalina, nyeo katalima. You feel like you want a jackpot kwa chaina. Kukabiza sisi, aiko na man. Ready to take it under the pulley on top na man. Uwo kuvanga neni neni. Kapa mokomo malunga mumeni meni. So this is my prayer, father I pray amen. Katalina kujiwo yange njia neni.
Kwenye weta ipie, kwenye visa blow na ipulaya. Making it clearer, I wanna be your tiara. Pepe limite oyu, azinoli papali. Nikatabela kukushimba katalina. Nikaipishwe la matalina. Pepe limite oyu, azinoli papali. Nikatabela kulikambe na kuina. Nikaipishwe la matalina.
Zabo bobo. How can you visa bro akuna zeni pilela. Beta kuipula ya ni watu waitilela. Ni watu kuliuwe waka wakuitimela. So much to say fani teo ya ikimela. Kwa pala kuikinela. Felans kakunaha na all day. Apart from when I fuck him and him obey. I'm falling in love toni nope. Nope nyoka likanyeza ni ya mingope. Ya kuni visa kezeri Katalina. Ani Katalima kina fela ya kuswanela. Kukuzuma luli ani Katalina. Ani kakalima neva swagi ni kakatalina.
Mwaka bwane lava social media ni mwako mboni. Mwashutano ni machoncholi. Hakana brown ya skongolis. Pepe kiokele ni kudesire. Wena wata ipie kone visa blow na ipulaya. Making it clearer. I wanna be your tiara. Pepe limite oyu, azinoli papali. Nikatabela kukushimba katalina. Nikaipishwe la matalina. Pepe limite oyu, azinoli papali. Nikatabela kulikambe na kuina. Nikaipishwe la matalina.